nyendo nona mfupi, ila kuna mtona nipendo mumbiki. Nyendo nona mlevi, ila kuna mtu amenasa mumbiki. Kumbe mapenzi kifua kikuu, kichelewa kurudi baby. Presha iko juu, nye mapenzi. Basi tu, nimeambiwa good morning, najibu I love you too. Mungu anakupa wakufana na nani, kati ya mabilioni kanipa wewe wangu twini. Wangu twini. Ay, siyo kulishwa, adi kuoga na ugeshwa. Siachwi kwenye tuta, adi kilele na pandishwa. Kachiri, kachi, minawesi tuko wawili. Kachiri, kachi, kukuchiti soni hata dalili. Kumbe mapenzi kifua kikuu, kichelewa kurudi baby. Presha iko juu, nye mapenzi. Basi tu, nimeambiwa good morning, najibu I love you too. Mungu anakupa wakufana na nae, kati ya mabilioni kanipa wewe wangu twini. Wangu twini.
I think it's a gate.